Nairobi and all parts of the world, welcome to another episode of Sanity Loop. You're with your girl, the baddest, the cutest, Miss Fierce.
Hey man, it's your man, Dem, because you're coming to go.
And your boy, Nathan.
And your boy, Nedemol.
Wagwan, Nairobi, and all parts of the world, country, universe. Welcome to another episode of Sanity Loop. You're with your girl, the one and only cutest, fierce,
baddest.
Miss Fierce, aka Sasha.
Hey, it's your man, Dem, because you can go up in the building.
It's your boy Nedo Molo.
AKA Nedo Machela.
Jawa meka kwa traffic Mombasa Road 1 hour 30 minutes. Ati ho trailer meanguka.
Trailer meanguka.
Kwani mulikuwa mnaiona? Tatubebe ufala adilini.
Hiyo ni kali. Kama kawaida, you with your guy, Nathan.
Yeah. Well, so guys, today we'll be talking about open relationships. Kitu imekuwa controversial between guys, na leo tunataka kujua you take. Wase mnaonaje juu open relationships? Mko down for it ama mnaonanga hiyo ni kitu ya utiaji, ni umbwakni?
Hey, hiyo ni umbwakni.
Hiyo ni umbwakni. Kwani ni kesho? Surely.
Personally, yenyewe mimi pale mimi niko mimi mind open relationship.
Hauna hata relationship to
exactly. So, but nikikuwa nayo, nikipata mzee, mimi na feel niko open to it.
Neda nataka kuwa in an open relationship, not to go in close relationship.
What?
Yes.
Hey, what's up?
Anyways,
mimi niko to open minded, what to tell me.
Sure. So you eh?
So sit ko close mind.
Kitu hii sijui mambo yenu. Sijui mndo mseme.
Okay, explain why you.
What are kamata?
Nimekuuliza tu. Okay, sawa. Basi kila mtu aseme take yake. Then we go into the in depth. Okay, Nathan, tell us why.
Me think siwezi kuwa in an open relationship. I think to do your feelings ko involved and all that. There's someone who's going to get hurt. Itakuwa either nyinyi mwenye mko kwa relationship. I'm your side chick, I'm a side nigga, so it is a no for me.
Me too. For me, I feel once you open the doors to your relationship, that's it. That's it for the relationship. Ata ife kuitwa relationship anymore, inafa kuitwa, mnitafutia jina ingine, ujinga. Because, mko in a commune. Because it makes no
commune.
Sense.
Yeah.
Community. Anyway, for me, man, like, the moment, the only time your relationship should be open is when you guys leave each other.
Eh?
True.
There's nothing open about being in a relationship.
I must have left my open shoes.
I'm a time when I find a mask, when I open brackets.
But
mask.
Guys,
anyway, point is, the moment you decide to involve other people in your relationship, definitely you need shared feelings. And if you can't share your feelings with one person will end up either losing feelings or mwenye atakuwa may get more feelings, hata get reciprocated, hata get reciprocated. So basically, mkifunga job, mnafunga job. Yeah. Ni kuamua, hakuna option. Alafu, for me, okay, from my take, I feel like a relationship is like a startup to figuring out how your marriage, because you've already decided to be with someone in your life. Definitely, you ni kusha amua. Ume make decision ya probably this person will be your significant other in future, like your wife, you get me, or your husband. So basically hiyo ni kama mnaambia na tunawingiti kitu ama zi kuna kitu kaa hiyo ukisha set your mind to something you focus on it
bojo kuna tu kwa pia in open marriages pia
sasa si unaona relationship inaanzianga tu hapo zinaanzianga because uwezi niambia you've been in a close relationship ama you've been in a relationship and you've entertained other people coming into a relationship, into a having an experience with your emotions, and then later on in future think that you'll settle down for one person. Exactly. It's impossible.
I think we must be na yangu na angoli kine, because by mean kimanisha open, mean kimanisha tinataka tu cheat cheat or something. Me na believe kani open, me na party yangu tumamwe kwa open. So you can do this with her. I can do this with blah blah blah. Like we know, hakuna vitu tumeficha because you matter.
Okay, this, okay.
So it's not even cheating.
So wait.
Tume agree as you want to have fun, I want to have fun.
Mbona msikue single basi?
Eh?
Mbona msikue single? You basically that's just being single and enjoying other people.
Hakuna point in that. Kwa relationship unajua lazima pia mkuwe like minded. So, mnaweza kachini mwangu unajua ni aje as much as like tunataka kucheza nje, lazima tukue true with one another. Unajua, then unajua the thing is in most relationships ara kasi like open, unapatanga the key problem ni trust.
Yeah.
So unapata like kapa close relationship amna trust. As when you're in an open relationship, wako way much ahead of you, juu wana understand yana more na wanaweza like put their feelings aside and all that, now work towards a common goal.
But for me, ile trust na niko kwa open relationship ni condom, sorry.
Anyways, wacha niwaambie vile mimi na feel. Cause mimi na feel cheka, wacha tutumie example. Cause tunajua relationship mmoja watu wana cheat. Difference ni gani mimi nikaambia tu demu yangu kabla ku cheat, kitu amwe tu cheki, mimi niko open.
Mimi nakuuliza, what is the reason for you being in a relationship with someone and wanting to be with other people?
Yeah, yeah. Okay.
It's not based on what your relationship is going to be based on sex. Tuseme tu mko in a sexual relationship, you see emotional.
By open mimi namaanisha like si tumeamua kuwa pamoja, si ndio? Kwanza itakuwa open. Mimi na assume vile open zuan za kukua. Itakuwa open. Si tumeamua kuwa pamoja. So but mimi na feel ndo nisi cheat. Mbona nisiseme tu
hivi? Mbona u cheat?
Nikikuwa maybe na yeo aji ya kuwa ya kuchit.
But if you don't find your girl more appealing,
I'm gonna see you appealing. You understand tu like kuko weak in terms of
You can't control yourself.
But mbona, okay, watu unajua mtu si sugarcoat vitu. Tunajifanya mko kwa relationship na mko. Na mna chitu kuenja. Mimi watu wapo.
That's a fact.
Mimi sijui mbona wase wanani judge. Mimi nikisema
mbona. Hakuna mtu anakujudge.
Tasema nini. I'm going to go to the house. But kifika hiyo point nini kwa weak minded mazee mademo ananitesa huko nje shingo tu hadi niko heri tu niambie Sasha check mazee mimi mademo uko ananimaliza mimi na feel ni kwambie hivi ujue niko na wewe na than usikie huko nje.
And what if you do that na dema katae utadu?
Sasa
basi utacheat tu.
Ah hapana, si basi iishe tu or something.
Sasa mbona usifanye iishe before it gets to
that's what nimesema, ikifika hiyo point mimi nitauliza my party.
Can I ask you a question then? Does it mean that if you can be in an open relationship? Okay, it's not even a question. This is what I'm thinking. If you can be in an open relationship with your girl, you can definitely be in open relationships with any other girl you meet out there. Because sexual interaction is definitely based on feelings.
Okay,
you can't just fuck just because, hey, I've seen a nice bunda. You just want to mash it, you get me?
It doesn't make sense. Another question to you before I answer your question.
Yeah.
Who said like any open relationship in a machangati kulalala tuna?
Open relationship ni nini?
Mina sema.
What is it?
Okay, define it for you.
Mina sijui. Like
in a sema.
Who said? I can't just have emotional...
No.
If you... Let me tell you something. Once you have got developed emotions for someone else, that's not an open relationship. You're sasa mshakuwa polyamorous na monogam na polygamous na, because there are so many people involved in your relationship.
Yeah.
Open relationships basically nakwanga I can sleep with someone else, and I don't necessarily have to tell my man who it was, but nilienda kulala na mse mwingine and we were using protection.
But anajua.
But yeah. Hajui yo mse. Anajua ulienda ulikuwa na ule mse. But unaget. Open relationships have, it's sex. It's basically having sex with other people. But the emotions are you and your guy.
But you and your girl. I feel like open relationships, you fanya at least watu hawakui heart kuliko
zufanya kwa heart
kwanza hata ndo watu heart
yes
unajua acha nikwambie, let me tell you one thing, well, have it this way, look at it this way.
Mm.
Say you have a girl, yeah?
Mm.
Yes, you know she's going to sleep with another man.
Mm.
In your heart, deep down in your heart, you'll just say it's fine. But you're not fine. Nobody's ever fine with somebody. True. You were exclusive with your girl and then it got to a point where you guys decided it to be open.
I mean, I agree.
Which means you've already vested your emotions and your heart into it. So you accepting that she's going to get strokes from somewhere else, bro. Mm. Ata ukiji convince aje, ata ukunywa karibia ken. Madagapi, uta forget through your time. But when it comes to you being sober, you'll always have a problem with it. Because you'll ask, hey, uldos na nani? You see, wewe kati kuconfirm ati ishi, okay? No, you ni kuconfirm, ni nani huyo aligate chance.
And then the worst part of being in open relationships, you say, we've agreed, by the time you're going to hit someone else, you have to use protection.
Yeah.
What happens if...
They were in
Agongero.
Yeah.
Akuja lete diseases kwa relationship.
Exactly.
Una get. There's so many things that can go wrong.
Yeah.
I think we miss going a stable relationship. So many people very
things
open
that can
to
go wrong.
Easy vitu, easy vitu la many other squeezy. But me na feel open relationship linafanya wase our cheats. At least you know what I'm doing. Like I know what you're doing, you know what people are me kusema tu kweli. Me na prefer kuambiwa nani kuliko mimi kukakaa fala. Mimi
naogopa.
Mimi naogopa
single bus.
Kwani unajua kitu get open relationship? Mimi na feel kama tu kwa single in my way.
Yeah.
Mimi na tibamba
because let me tell you, yeah.
Mimi na tibamba pone uwe na dikati.
See, acha nikwambie juu in an open relationship, even when you're in a closed relationship.
Yeah.
Your lady definitely still shares an emotional relationship with her girls. And probably her best friend, if Kyle Connor best friend Charlie, you get me? So you na manisha, you see cheating, it can never be cheating because you ni definitely ulipata like she's been sharing like her life with someone else, not like intimately.
Bora pia ka ulipata, see after huku je kwa picture.
Exactly, alafu unapata amepata bestie.
Yeah, ati
Seso, shout out. Anyway, una get point yangu? So the aspect ya open relationship always falls on the intimate aspect. It is never emotional.
True.
Yeah. So,
and have you guys ever been in open relationship?
Hey, nah. Me, I love myself.
Never.
Well, never.
Okay. Sasha?
Relationship ni nini?
Me, I have too.
Hey.
Wale usiko?
Yeah.
How did you?
Recently.
Recently.
Like, some of you have been in open relationship. I'm not single.
Ata waku ilizana yulibi my girlfriend. They were just having a friends with benefits thing.
But friends with benefits open. Me na by open relationship na manisha.
So liku una relationship with someone.
Alikuwa kama demi yangu.
Kama.
But ye pia, me ni chali yake, but tuko free to do whatever we are doing.
Hakuwa
deza yako. So hapo kuna feel aje like.
Mimi. Mimi kuna
feel. So kuna mpende in short.
Kuna unajua
kuna open relationship.
Hakuwa demi yako. Kuna mpende. Ulimuuliza can you be my girlfriend?
Hapana, jasema likuwa demi yangu.
You see relationship.
It was a situationship.
Kuna
mpende.
Nani alisema? Unajua tuam get.
Ulikuwa relationship.
Imanishangi mnafa kupendana.
Relationship. Defined relationship.
Hapana, mimi fanyi madefinition.
Wewe mwenye ulimiss the plot. That was a situationship.
No, open relationship nuka kunembe lazima uko na feelings.
Open uko na feelings
Kwani I can't just like you?
Why in a relationship?
You see feelings? You see feeling you like
maybe not like physically. Like
that's your only feeling, bro.
Bro, physically itaisha.
Na hiyo ni feeling bado.
Kwani mmesema open relationship tuna have to sex. Si ndio?
Bro, nikuulize. Hapa nje uko attracted to how many girls? Sir?
50.
Hey. Exactly. Hey. So uko relationship nao wote taka mnajuana?
Hapana.
Na sasa
kuna ule mtu mmoja mwenye ulisit down ukasema
unaona huyu
ndio nataka.
But unajua open relationship unajua mko free to do whatever you guys.
Yeah, because before it was a relationship.
I was free to do whatever.
Was it a relationship the both of you together? No. Exactly. So you were not in a relationship.
Mbona unasema no pole pole? Sema no na nguvu.
You are not in a relationship. Ned, just accept it.
Just say it was a relationship.
Umesema. Umesema you in an open relationship.
Kwani open relationship ni nini?
Oh God.
See, you're free to do whatever you're doing with.
Yeah, people. But like, you got a significant other. Hey. Lazima kwa significant.
Oh, lazima.
Lazima. Hey. Okay, significant na maanisha exclusive.
Me kwangu, I think Miss Jaiweka in that.
Basi,
yeah. Jaiweka yoko.
Yeah, yeah. Yeah. Basi, wema. Either ilikuwa situationship.
Ama FWB.
Exactly.
Yeah, I love pia kitu ingine nye nimenotice. But the worst thing about being in an open relationship ni history, unajua sexuality comes with spirituality as well.
Yeah.
So wala wase muna dish ya na now, kuna ile aspect ya the spiritual self o kwa chia. So unapata like...
You believe in that shit?
But yo shit ni ukweli.
It happened.
No, like, bro, yo shit ni ukweli. Mi kuna nili fight for long, but it's true. Unapata, like sai, tunajonga kuna asi like kuna tu, in terms of spirituality wako low mbaya. Acha nikuulize, let me ask you like simple question. Sivu kuna dishana na mademu wa ratchet, utakuwaje? Sivu utakuwa ho?
Nani alisema?
Zii, nile like, unajua, ata friendships kuna wanga na the spiritual aspect.
Yeah.
Lazima mkwe mna bond at some point, ndo mkwe mali.
Spiritual, yeah. Mi ata sila tuma uniambie yo personal nini. Tu ukengalia... Ukiangalia body count yako ya hawa tutu umesmash. Unawa kuniambia kuna watu spiritual leo umebaki kwako.
Because you think una about
feeling.
Them. Do you know why?
Because
acha nikwambie, do you know why? Do you know why?
Una feel dust kenda.
Unakuja kunila channel ni. Kwa nini yeye acha nikuze feeling shit.
Okay. Hey, feeling anything? Acha nikuze swali. Do you believe in spirits first of all?
Yeah.
When you're a spiritual being.
Yeah.
In terms of that, uko umemachua mabado uko in diapers.
Making
the spiritual,
yeah.
Ah, yeah. So let me ask you one question. Let me ask you one question. Yeah. You've had relationships before, Cindy. You've experienced relationships before. You want to tell me that you've never sat down and started thinking about probably your ex. Maybe some atakama, it wasn't a relationship, but there's this chick that probably you guys smashed and you enjoyed it. You want to tell me you've never thought about her? Have you?
I have.
Exactly. Mm-hmm. That's basically a spiritual connection because you can never remember someone. You can never remember someone that much.
Hata ingine ni.
Hata ikwe aje.
Kwa hile mademu watu
ume. Yosa ni feeling zina kusumbua.
Sawa bro.
Yosi feeling.
Sad nigga hour. But nilikuwa ni kushu. Acha nikulize. Like, see, of course, kuna body count ya wasi kadha.
Nani?
Kuna... Mwa kwa defensive.
Shaka!
Asile shaka.
Mwane mwanafaa.
Apa everyone. Kila mtu at least akona body count.
I'm a virgin, but
totally. Oh, sawa. Body count ya salimia watu. Anyway. But yeah, kuna hiyo. So what happens ni, kuna time like ume have coitus na mse. Alafu ukafilitu something is off. Iyo ni nini? I'm with this girl.
Ume feel something is off.
Mi kuna time zine. Ama ata like,
ushesikia
post-nut clarity.
Minko job bro.
But after post-nut clarity.
Coming to your senses. Post-nut
clarity nafanga kwa kila nigga nafanga nae. Yo naoniki.
Zii, kuna hile tu utasikia tu enye nifanga
nifu. Yo basuli tuanga mtu wa kila. Ukamtoka nga. Ukazama asili ili ni nini?
Hakuna bro. Mimi ni chisike kuna asembe yenyewe for real. Like umse like ni dem ratchet.
Wachana unajua.
Si ngoja ni mazuri.
Dem ratchet alikuwa anakuambia.
Eh like yola si wenyuko ana masipo nyewe and all that. So apparently alikuja kupata woman manager like alikuwa sponsor yake. Apparently alikuwa ana believe stuff the spirits. So alikuwa anga through sex and a harvest soul yako.
Hey.
Wow. For real. Hivi ndio niliambia. So sasa anaweza harvest soul yako, then say to me in whatever
so,
they want.
Back kwa
what in the cult?
Wacha na stories out to Nigeria nisema kwa ground wao mai feel hivyo.
Aje.
Yo,
siya shako be.
Umewai?
Minshi sikia like.
Umesikia, lakini we mwenye ki binafsi. We binafsi.
Mi binafsi, yeah. Kuna
real man, nini?
Yes, I have. See, that's what I'm telling you.
Awe, yaki ilikuwa feeling
zuzu. Let me tell you, no.
Mibe zeni makata.
Come on, let me tell you.
But, I
got feeling.
It's not every time that you have, okay.
Comedy
style. Comedy style.
So you want to tell me every time you have sex with a lady, unabakingu kwa na ma-flashback.
Si hata sorry na flashback na feeling yako off. Unajua energy may transfer.
Yeah,
because
let me tell you.
Pio may feel evil.
Yeah. Kuonyesha nikwambia ukiangalia wasi wengi wenye wana sex huko nje na watu kila na kila mtu. Kuna there's a point where kuna kitu ataongea yenyewe utaona mse ni mjinga. That's because they have transferred like you know. That's because they have transferred like a part of their thinking capacity ama a part of a part of themselves to someone. Acha nikwambie ukweli. Wase wenyewe. Wewe angalia yako kudenja. Unataka kuniambia wewe msali kwa smart?
Hapo sasa
tunadiver sana. Wacha niulize swali. Okay, find out partner wako alikuwa kwa open relationship na huko anajua.
Aje.
Like si wewe unadhani mlikuwa
pamoja kwa alikuwa na cheat.
Alikuwa kwa cheat na wewe.
Na huko anajua.
Sasa je, alikuwa na cheat?
Si ndio kwa kujua?
Hiyo ni cheat. Acha nikwambie una sugar coating in another.
Hiyo ni cheat. That's cheating. Open relationship is when deception. Both of you have sat down and defined relationship yetu ni open. You can bring anyone.
It's consensual.
I wanted to since ndo nimesema I can do it. Mbona nyinyi mwezi ifanya?
Si tushasema
hizo. Apart from acha na hizo nini
like
are you a selfish person ama ni cuz you're a selfish person? Because you only want your partner to yourself.
For me, yeah. For me.
But is it selfishness?
Why I wouldn't do it? I'm very jealous.
You're very jealous.
Yeah. So siezi taka mtu wangu kwa na mtu mwingine. Aje for what reason?
I don't share, bro. If you decide it's you and me, I'm not sharing.
I think basically mean you should apata hii love.
Mimi lakini naweza kuambia one thing. Hii kudishi dish madem ndo
sasa.
Juu una
Juu bora una point. Si wewe.
Ni juu mka kando yangu.
Hadi unachora vitu na wewe.
Hii kukula kila mahali wewe ni msanii.
Hata kumbe Sasha na Ray kukula kila mahali.
Bele ukipenda mse, alafu unampea all your love, all your attention and all that. Hiyo ni the most selfless thing you can do.
Sure.
Because unachukulia pia aspect yake in your relationship.
Yeah. Usibabaike bro, mapenzi itakupata.
Sina haraka nayo.
Usikuwe na haraka, itakupata tu.
If you open your heart to it.
Just don't open your relationships.
Unaongelea kama jono umejua ni made date, mara moja ni made date.
Open
date. Hata huyu mwana ni date.
Uliko una date ama uliko ina relationship?
Nilikuwa ina relationship. Kuachana na
kusema ni date.
Nilikuwa ina healthy kwani.
Sorry. We can't relate, but it's okay.
So hiyo mazae ile ni vitu mimi na feel tone. You guys should be a bit open minded. Soon. The world is changing, manzi.
Just have a threesome mara moja as tuwe kishi. Kama unataka watu wengine.
Juu. Slide ni ma DM, slide ni kwa DM ya
nani. Sidai threesome ni. Mimi nimetosheka. Iko sawa na situation yangu.
Labda
nilisha kubali.
Labda nenda sha have foursome. So.
Guys. Wako na yeye mnamshukishia.
Aya.
So niko na another question. This is your open relationship. Mko exclusive and all that. But unajua sio kuangana crush. Tuseme like. Kwa hiyo relationship mko na crush. Wewe like tuseme kaa wewe iwe na demi yako. Kuna ule celeb mnaonanga wa celeb nikimkuta nabuka naye. Wewe feel like kupeana pass is it something that you can do in your relationship?
No.
Like for only one person.
No, hata ikiwa ya one person. Heri tuachane muende.
Hata mimi.
Ninasema
wewe uko contradicting.
Hata sijielewi.
But mimi na feel okay when nimekuwa exclusive na demi yangu. Mimi nafaa kwa crush yake.
Na jina iko kikama. Jina iko kikama kwa Benendo.
Sasha basi. Na mbe Sasha tunabaki na wewe.
So na jina iko kikama.
Ah, li.
Yeah.
Kwa tu. Mimi na believe hizo ni vitu kwanza easy happen. So aina jana niweze kuifikiria.
Si tumeputa what ifs.
What do you believe in?
Anyway, thing is this. Yeye kitaka kwenda kumunch crush wake manza aende tu kama aenda.
Thank you. Safi. Thank you bro. And they took a man.
Sasha, unaonaje?
For real?
Yeah.
Hey.
Me, I'm not getting sloppy seconds, but
hey. The moment... It's a sloppy second. It's a whole pass you've been given.
It's a sloppy second. See, she'll come back to me.
But just one day.
She'll still come back. She'll still come back. Me si day.
Ata me si day.
Si day.
Who's a celebrity?
Not unless I'm single, I can do that.
Of course.
Yeah.
You're such a nice guy.
Nikombe celebrity. Nikombe celebrity crush wangu. Little Sims. Sijikao nyi mnamjua.
So nani?
Oh,
alikuwa kwa ni
top boy.
Yeah. Wewe ndio celebrity. Lakini hata labda ni kwa single ndio mdai.
For real.
Yeah.
Hey, Nairobi men please.
For real.
Ask Ray for tips. Awe nyamaza huko. Open
it. Wewe pause.
And you're contradicting yourself.
We am straight.
Nimesema amaanisha tu kwa kuja. Surely wewe kwani
It's Pride Month my guy.
Ask you for tips because not many men can accept that.
You know, it doesn't make any sense that I confess my emotions to you but then I decide that I should still have like if I'm fully vested you can't you can't double. That's basically double play. Hata kama that one day will turn into so many days.
Because Rihanna amekuja Kenya.
Let's say one month. Kwani akini fly out kama nimempea good day. Nimempatia. If I've given her what she wanted. What makes you think she won't get me that visa? She even has her own island.
I know guys say anything for the dick, but that's why you push.
No, actually, Can I ask you a question? Hakuna situation. You've given a chick strokes once. Ama, you have been given strokes once. Oh, you're such an imagine. Ama, you have given a chick strokes once. And we can decide to forget the story. She'll find you. Look for you. Not even once. Not twice. Because she's found something in you. You get me? Atakama, you haven't found something in her. As in, bro, it happens. It happens.
But Jopia, different strokes for different folks.
Different folks.
What them in the
That's what I'm saying. Like, you can wow someone to the point that they can do things that they never thought they
would do. Your main purpose was just to bust a nut.
What's it? There's a name for it in Mesa. Nikikumbuka nasema. It has some
weird name. Mimi na feel game yako ufai kupea tu kila demo.
Na sasa why you smashing if you're not giving your age?
Feeling in a baby tu I'm just Tony Jwabari.
Jibame na Remis bro.
Hey, exactly.
Na kuna demo na deserve a game. So ni kama Wesa, do I deserve kuna lingerie daily? Check ni exactly the same way.
Hey, you can compare.
Sasa mimi nataka compare hiyo na lakini inamaanisha pia mimi. Kwani leo lazima nikupe stroke zangu hatari cash disk. Utakula zile nje na kupea.
Aya. Ni chakula, yani.
I'm just saying nugget point yangu. Jona na get zangu. Wanaume hapa, I think ilikuwa inafaa kwa men's garage. Ukweli zingesemwa.
Ah, uongo. Yeah.
But anyways, yeah. So, Jonah, unaonaje tuenda hapo?
Jonah amekubali help us. Au likata?
As in likata pia mimi ya.
Hai, for me, yaani umekata.
Oh, wewe unajua nini hajatuambia? Okay, since you're still a virgin, what would you do anyway?
What would I do if I was not a virgin? And then Chris Brown has just brought himself to me.
Chris Brown.
And then I refuse because I'm in a relationship. Ni sawa tu nitarefuse kusema kweli. But chini ya maji deep down itakuchukia kama boyfriend yangu because I ruined an opportunity.
Being fake. So just go get some dick.
Yeah, exactly. Si ndio? Story moja na story issue.
Hey. Jo hakuna haja okay hapa kwa kukasirikia maji.
Ningekasirika
furia.
Unamuliza baby what's wrong?
Na huko kule mborani ndio watu.
do to your shughuli umelewa one time urudi home
tuendelee unajua tu wewe skip
bye because I'm the open minded guy
mimi nitamsikia
story ya Drake manzi yake alimanchiwa after okay manzi ya jama fulani alikuwa anafanya kazi I think na Drake Dema limanchiwa waliflaiwa wote pamoja
but
Dema limanchiwa ile side ya mansion
najua ini
to huko hapa si alimwacha after alisikia ni mansion na Drake ni multimillion dollar bro ah kuna
kitu
na si demu yake ni fiance wake
uta understand pia wewe
ah kuna kitu
kile lakini
nikiwapo
hiyo ni sana
eh ukiwapo hiyo ni suspect
there's no difference either way hata kama ungekuwa hapo ingefanyika still you get
hivyo niko na swali najua hii hata tumepotea kidogo nje ya topic but kuna kitu sasa amesema imeni hit mbona tunaiwekanga na story na vile msana kama vile umesema ati amesema wewe ukisikia nimelala na Chris Brown utajama ufu kasema by the way Chris Brown upigana like mbona kwani akweli kwa mse mwingine anakaa hivi hivi ndio
anakati kwani yuko hivi
ah nasema ni hivi hivi but
mbona mse yake hivi
ah but I'm just saying mbona si judge na image ama na fame ama na kitu
it's just life
na tukia hiyo barometer kuna barometer nyingine mbona watu walitupea hiyo barometer
ya look ni success juu ndio Chris Brown afike mali yako aliputinua
but okay honestly
that is go bad unajua tuangalia umesema unaangalia rate ya success
sio wewe ulikuwa na ile kazi yako ukisema ukisema mlala na Chris Brown ulikuwa na
lazima
na Chris Brown anaduka zipo
exactly
kali poa anapiga loop
haizi kwa ni model wa NG tu na kapoti ya msmash ni kuepoa see lazima ikuwe msemo wenyewe unaona as a man ako kuna
biza za mademo watu wamedinywa tu na mapedi
pedi sasa
nasema tu mara ngapi na pedi unapata anaka
no funny. Let me tell you if you're cheating elevate cheat with someone who looks better than your girl it's just that simple ju me sasa honestly why what's the reason because you say you attracted to what were you attracted to if she's not looking
bunda.
Better than me
the bunda
na samanga personality
wana personality na huku mpea yo 100%
you say I'm the open minded guy mimi nalala na kiata personality ya msichana for real
eh yamaza kitu mume get to personality yake
unafaa kuona vile rena na
yeye sasa ameni judge hapa achana
na yeye ai hakuna judge
please relax
eh dance bro sijali
anyways Jonas kuenda kubasi
amira sina comment ya kumalizia
Ray Mickey anaweza sema never glorify cheating don't sugarcoat it happens kama the only way a marriage can end is infidelity what do you think a relationship should stay for after someone has cheated
you quote to me google am
see hey man
Ray his wife
yes minimum creativity mbaya
mimi nitasema tu hivi hata yangu msipigie makofi amtafuta
hatuwezi hata tunajua
Ini to the mandem msionyeshe kadi zenu day 1
hiyo ndio
hiyo inamaanisha hata kwa when you're having sex when you're doing kila kitu msionyeshe kila kitu kadi zako zote hata mademo afanyangi vitu zao zote day 1 kuna vitu atatoa firimbi day
ndio mapia
fimbo utatolewa next month Usualienye.
Lakini lazima upeane. Unajua ushaona movie before itokee. Okay. Trailer nayo lazima.
Trailer si nitakupa.
Unapatia na glimpse.
Sitakuonyesha movie mzima.
Sawa.
Mande msionyeshe kadi zenu.
Aye.
Mara moja.
Mimi hata sina closing remarks ni shajam.
Umefunga hiyo relationship.
But relationships it's just a no for me but to each their own. If that's what floats your boat. Go ahead and do it, honey.
Bora tu si sink.
Hiya guys, man. New week, new vibes, new grind.
Adios.
Yes.